andajimsafi.com.
My feeling make it. Kwa etugu kiwa halim, siniwe ali kukiwa amina. Kama mapenzi maji ntachimba visima, nisikukose nikaumia. Takuwa mototi ukiwa mbali nami, nomba milele ubaki na mimi hani. Ukiwa gauri takuwa sherukani, zina nitesa nisia. Tusiachane baby oh, mageta mengone tu ya fungui. Usionekane penzio, kufiche ndani wasikuchukui. Mnitazame mwenzio oh, nayo macho ya nuru rain. Nazuri wako video, mimi niseme nini tena. You nakupenda you.
Baby, everything in my life. Switch your lighter in my life. Yeah, yeah. Baby, everything in my life. Woo. Because you did heavy in my life. You're my everything in my life. Hakuna we bila me in my life. Because you did heavy in my life. Sina wa sita wa saba, nimempa moja namba. Bezi limeni bamba, ameni bamba tumebamba. Ninege wakanfunga gikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigi winacheza tu. Tusiachane baby, mageta minguni tuyafungue. Usionekane penzio, kufiche ndani wasikuchukue. Nitazame wezio oh, na yo macho ya nuru wine. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
You nakupenda you.
Kwa makali kutoka kwa DachiMsafi.com.